ake ngiqale ngubingelele. Ngwamukele futhi engosini fresh, ngingusibonelo PT wakangema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Usayikhumbula usemncane, usayilobula. Mina ngisayikhumbula kahle kamhlophe. Mase kuthiwa nje, besingabuyisela isikhathi emumva, qede sigxumeke ikhanda lomuntu omdala, phezu kwamahlomba leyo ngane. Kwakushiwo ukuthi, obunye ubuhlungu bempilo ukuthi, siyashesha ukukhula, siyephuza ukuhlakanipha. Akulona iqiniso lelo. Inhlakanipho, uma kuwukuthi iyafika, ifika emva kweminyaka eminingi, nakhona isilethwa ukuyinqubuza, oyinqubuze khona ematsheni empilo. Kodwa benginganjani bangase sisheshe sibe nenhlakanipho efika sebancane. Bekuyobandani bangase sisheshe sihlakaniphe kunalabo abaseduze kwethu. Impilo yakho ibiyoba ngokuhluke ndlelani uma ucabanga ukuthi wawusheshe wayithola inhlakanipho. Ngalesi sihloko, kunenkulumo eyashiwo inkosi eyayihlakaniphile uSolomon ebhekise emadodaneni akhe lamazwi enhlakanipho. Akwizaga 3 verse 13 kuya ku 18. Ubusisi umuntu othola ukuhlakanipha nomuntu ozuza ingqondo. Ngokuba inzuzo yakho inhle kunenzuzo yesiliva. Nokutholakalayo kukho kunegolide, kuyigugu, kunamarubi. Nakho konke ongakufisa akunakulinganiswa nakho. Ubude beyinsuku busesandleni sakho sokunene. Nakwesokhohlo kukhona ingcebo nodu. Indlela zakho zizindlela zokumnandi. Yonke imkhondo yakho ingukuthula kumuthi wokuphila wabakubambayo nababambelela kukho babusisiwe. Yebo umehluko ongakholakaliyo ongenziwe inhlakanipho kaNkulunkulu eimpleni zethu. Nebala. Izibusiso zenhlakanipho yakhe ayinakubalwa. Ngakho zenze lokuhle. Hlakanipha lisaphuma nje kusekahle kusesekuseni. Ngoba inhlakanipho isibusiso kulabo abayigcina eduze. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke. Sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.